Lo dime, Anzo.
Topic ya leo ni
bro code na sister code.
Hiyo vitu zina exist.
Yes.
It exists.
Bro code.
Bro code it exists.
Yes.
Bro code
na sister
code.
It does.
So sijui na mademo kwa hapo atabonga. Si ndio?
Sio ana naweza wasaidia wote.
Bro code ni kuna rule book.
Kuna rule book.
Kuna rule book
exactly.
Can I say something?
Talk, personally.
Mimi kama wamboy, I feel personally, broko doesn't exist.
Why?
Yes,
exactly.
The blow.
See, it doesn't, unamini ni kusema broko. Nikona receipts.
Lakini si yani moyo. Girl code.
Yani wongo.
It does not exist. Juice. Let me talk.
Now only them are saying, "Must see me boys." Only them are saying, "Girl code does not exist."
Now maybe. Now
you have to make me sure.
Unaona kuna girl code amenipa spaghetti but sawa.
Ni ana spaghetti hapa.
Sawa mama. Eh, acha wanaume ongee.
Iko serious sana.
Girl code who exists Juice. Them atakuchocha. Ati, oh, you guys look so good together, nini. Alafu mkiachana, yendo wa kwanza kutafuta. Yendo wa kwanza kutafuta. Hakunanga girl code.
A very good example.
Goja.
Sema nani?
Mimi ni Xavier. Before tusone mbali, I think nyinyi wote hapa ni witnesses. Kolo, Mose, Kayo. Apparently, sometimes back,
I'm going to go west.
I have witnesses here. Apparently, sometimes back, Niki move from Pabs, Niki kuja Brentwood, Paparichi. Kuna mtu nilikuwa nimekea vitu. I'm not gonna mention the name.
Yeah, you don't need to.
Yeah,
don't,
but don't you know mention, that person.
You don't need to.
Yeah. So afterwards, alikuwa na kana roommate aniambia, this is my best friend, or blah blah blah, stuff. So you know how girls are.
Of course.
When they are around their fellow girls.
BFFs.
Yeah, they are like they abort them. They both out up to them. See you. So there's one day something happened. This girl mentioned a name. Wakakosana.
Wait. Mnasikia story?
After wamekosana, akakuja kwangu. Kwa sababu hiyo time tulikuwa tumekosana, lakini nilichukua advice ya Kolo na Mose. Waliniambia usi revenge. Nikasema si revenge. Because me, but I do revenge. I'd rather rot in hell. But I'd rather revenge.
You are a revenger.
What are the revenge?
You are a revenger.
He
wants
revenge. Mutu alikuwa wanaventiani Ian.
Field of fire, man.
Mimi na revenge.
He wants vengeance.
So, nikasema, mimi sita let down my boys wangu, because... nitafanya nilikuwa nifanye. Mabuzi wangu anaambia, cheki bro, tulikuwa mbe usifanye hivi, saa yuko kwa shida. Saa hapo hivi hatuwezi kusaidia. Umeona? Mabuzi wangu wamesimama na mimi. Nikawambia, mipaka nikawapigia kwa mbe cheki. Iye na niliambia usibai hiyo kitu, ngoja kwanza ukuje, uone na ubali.
So umesima, girl code kabisa.
I exist. Yeah.
Kabisa.
Mimi, I had a friend of mine.
What's her name?
June.
No.
It's a girl code. Where? It's a girl code. A friend of mine is a girl. She was the boyfriend of a roommate. Yeah.
I hope she's not going to charge.
And I'm best friend. Best friend. Best friend.
Best friend.
Huh? mimi acha kwambia, you know, just listen to me, give me a minute.
Yeah, no, a minute yako
na kupewa. Just mnipe one minute. See,
kazi hivi nimechoka.
Ngoja. Nipe hivi. Mwezi wetu akishikwa. Nani anapiga kambi kwa station? Dema akishikwa. Dema akishikwa, nani anapiga kambi?
Tumekubali.
Mimi naona Dema ni initiate anything. That call doesn't exist. Period. PERIODT. Exclamation marks. Kama uko na shida na mimi nilimie. Simama juu ya kisu.
So tupe dem.
Aya. Bibo wewe kwa dem. Nani amesikia kitu hicho?
Say something.
Atoke nje. Yeye atoke nje.
Nasikia mbona una mboto. Ndio maana gal code exists.
I'm a sister code. Thank you. The most innocent person I know. I'm a semi exist.
Sawa, mbona exist? Mbona exist?
Innocent.
Mbona exist? Mbona exist? Eh, mbona exist? Skeni. Ah, sawa. Tunakuja kwa sasa hivi. Acha tusikie unasemaje. Mbona exist?
Madam ni manyoks. Mwan manyoks.
Ushetendwa na bro ama sister. Wewe, skeni kwanza. Anaongea anasema ushetendwa. Ushetendwa.
Story time.
Sema nani sema story?
Story yangu. So sema jina.
Ya best yako. Alifanya nini? Alifanya nini?
Si story tu na Sonic.
Wewe tunamsikia anasema. Relax, uambo. Ni relax. Msikia anasemaje?
Dem aliendea kwa kingia. Best friend yake.
Well, so dem. So like, wewe like so ni eh so wewe uko na best friend. Uh-huh. Sawa? Uh-huh. Sikia ni story mami. So ngori. So ako na best friend. Sawa? Esu uko na best friend. Sawa?
Boy, nani boy?
Of course.
So why is it a girl?
Uko na best friend. Wow, uko na boy. Ah, this is
the story. Imeanza ku make sense.
Eh, nimeelewa story. So S ako na nani? Ako na Dave. List yako mbaya. Sawa? Lakini ukiingia tena uko na boys. Sawa? Alafu best friend yako mwenye ni Dave. Check sawa? Best friend yako mwenye ni Dave. Akaenda boys wako. Unasikia? Sinipo.
Ukasema
ukafanyaje?
Si mimi nimesema best
yangu.
Ah, sasa wewe wewe unajua.
Hypothetically, bro.
Wewe tuko papo wangu. Wewe ulisema tu kuna story.
Me there a story about this. About that girl could exist. Because I have a few friends of mine. Classified information, by the way.
Classified information.
So Udem na best yake. So apparently walikuwa na share the same guy. It's not a big deal. Unaona? But
they know.
Boy pia anajua.
So of course anajua. Kwani ana
kula kitu
aoni?
Anakula mzuri.
Point ni moja.
No, that's why nimesema girl code hai exist. Because these are people who talk to each other every day. Na anajua ana share man.
Na boys like, na boys anakiya machampia naambia man na wapita pita
basi
hey,
why are you choking but anyway mikitu nyeneza sema brocod kuna at some point in his life. I swear brocod didn't exist, brocod didn't exist. Sister code, sivyo kama sister code in exist.
An example of true broke.
Eh, tupe yale.
Kidogo liko ende nje.
Sikia, yana msema.
Kidogo ni ende nje.
Yana msema kuna example ya broke code. Wacha tupe example.
Example moja. Sai, unaweza kuwa base nyingine mbaya. Bro amekwambia.
Ngori.
Ngori.
Ngori mbaya.
Niko hivi. Nashuka hivyo. Na nakuja na msupeng. Utanifanyia hivyo? Bro na kupiga solid. Mara jipiga exile. Najua pale anaenda kudose. Ajui pale anaenda kudose.
Anaenda fai zero broken.
Anaenda huko iko exile. Tunajenga hadi nyumba.
Bana.
Unaona hivi mstrengi yangu kuja kuniambia nataka nyumba yangu.
Hebu uliza mboi swali.
Sawa.
Galco.
Ulizeni unyi.
So ulisema niaje?
We
are not mentioning names.
I kutoka different
stories.
Bili kwa nani kupeana?
Hapo nilikuwa direct to different
topics mbaya. Yes, tulikuwa
topic. Sawa. So. Msilale. Relax, bado mapema. 17 minutes.
Twende kwa wango.
Nini?
Hebu ambieni wango aseme. Wango anasema hapa good night.
Good night.
Nini na wango?
Night for listeners. Alipita tukiwa na tendi. Alitufukuza tukiwa na tendi.
Save ya. Bado, so.
Muliza kwa lo, sister ke lala. No girl code.
Savagery.
Nambia sister.
Ah, girl code.
Hebu wazenga. Bro, kuja niambia nyinyi wote, nyinyi na sister angu, toka.
Na sisi tunasema sister ni sister ako.
Sister weya.
Sisi sister ako. So sisi sisi yako. Lakini ni sisi yako juu ni sisi yako. Ni sisi yako juu ni sisi yako. I'm going to go to the next one. Awelewi juni broko. Sawa.
Sisi
kama
nilisikia Santa do.
Eso wambo, skeni. Wambo, skeni. Es. Skeni. Hamjeleo kitu mwingine.
Sasa mbona mpatia receipt? Sai. Mbona mpatia kwa Kenya?
Galcon.
Akuna.
Ana
ukati Galcon, Galcon gani?
Yeye ni dogo.
Skia, skia. Skia, skia.
Kuna
soka tikoni. Zote na masiva. Meske wambo, hamje skewe wewe wewe.
Check on the spotlight guys.
Yeah, of course.
Na sama za ngao. Na
mzee metu.
Aya,
faith. Metu bomba bande.
Faith, why are you running?
Why are you running?
Faith, why are you running?
Why are you running?
Why are you running?
Faith.
Faith.
Kuna kitu kuna moto hapo.
I don't know what
Okay. Cut. Ni joke. Lakini.
Pause to malize.
And we are back again.
We are back again. Sawa? Tulikuwa tumejipea break. Sawa? So tunapiga tu summary tumalize na date tu 30 minutes alafu ni hivyo, si ndio? Haya, cheki. Tumeagree niaje? Bro code in exist. Sister code exist.
None exist.
Yani wanga. Hapana. Tumesema bro code exists. Sister code does not exist. Are you sure?
That's it, yeah.
Sister code didn't exist, I'm a bro code. Wait, Mukulio. Sister code, I'm a bro code, didn't exist.
None. Both, but partially.
Both. Partially.
Nimvu ama.
In a way, it's like.
So umesema I exist.
Nimesema zote zile.
So nachukua tu view ya kila mse. Nachukua view ya kila mse. Months. And then you wrap up. Kweli. Aya, tuanzi hapa. We unasema aje. Bro code in exist ama sister code in exist.
Both. But partially.
But bro,
like I think bro code is strong, but sister code equal, but partially. In essence of mean is that on equal, but equal, but.
So aya, turn the pilot. Bro code in exist ama sister code.
Brocode, like 8%.
Anytime, sema. Bro code ama sister code?
Si bro code.
Kweli ndio. Bro code tuna win, bro.
Sashes.
Ni mimi ni sasa ni sisi ni saa.
Tukono
wewe. Na sema. Sister code.
Wewe anabonga, wewe relax.
For the whimpering, but bro code for the win. Bro code for the win. Bro code for the win. Bro code for the win.
So wewe unajua tuko bro code kila mtu kama wewe unasema bro code kuna mademo amesema bro code
wote
kuna mademo
amesema kuna mademo unajua tutasumbuana najua kuna tutasumbuana bro code sio yano
Saturday is for the boys.
I am for neither. I want to explain myself. I am for neither. Guys, as my friend says, give me a chance, guys.
Give me a shot, guys.
All I'm saying is neither the boys nor the girls wako na code. Sawa, nitaenda lakini ukweli. Na kama nakuasha, naweza pilipili uwashwe kabisa.
Ongeza statement yako.
No.
Nilijapo kuna story. Before nimalize show, kuna story hapa.
After that statement, wambo.
Nini? No, that's all I'm saying. I'm speaking from my point of view. Listen, okay. Simlikuwa na chance yenu mgeongea. It's not your chance. Shut the fuck up.
Exactly.
As I
was
saying.
As she was saying.
So, yes. Like from my personal point of view, I think none have a code.
Yeah.
Why? She's codeless.
She's codeless.
K remains constant.
Jibu yake, jibu yake. Explain your answer. Kindly explain your answer.
Ningori. Your design. So you should buy. You should buy. You should buy. So
what are you going to buy?
To wrap show.
I call Badlands.
So to wrap up show. To wrap up Maze. To skate. Check. Watch my viewers was skate Maze for now. Ningori. Ningori. Watch us skate. Any fun? Any fun? You must get fun. In Ningori.
So,
Mtavurugadi show yangu. Ule amevuruga mbaya.
Ni ukweli tumeuliza. Explain
an example. Kila mtu ametoa view yake, si ndio? Sawa, wewe. So, tuko sawa, si ndio?
Uko hardcore.
Wewe. Tunamaliza show. So kama tunamaliza show inamaanisha niaje? Manze it's a rap. Manze it's been good. Meske it's been good. Oh meske nimesema nini wewe?
And on fire.
It's been fire. Good. It's been good. Acha ujinga.
Honest. Manze na chia tataka tuna bombe. If you can't come in, huh?
Wajikia.
Come on.
If you come in.
I'm going to go to the next one.
It's been good. Wait, tumemaliza show. Sawa. Wait, subscribe manze, acheni jokes.